ongaziyo ulaya suka khona ufana nomuntu ongazi laya khona amaqhawa kwantu siyaziqenya ngawo indake zulu yandilandela indake zulu yandilandela uthe kwani indake zulu yandilandela yandilandela uyandilandela ndibheke ngapha nangapha usemva kwam umama maxeka uHelen Joseph bayandilandela 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 uyandilandela ndivala indlebe zam yandisebenzela tata Mandela uyandisebenzela ndivala indlebe zam uyandisebenzela ubaba uthu uyandisebenzela indake
Tegwan, Tegwan, Inyone Zulu.